Kwaki Eri vuzi yongoma Se Kwaki ye Hey
Umfingo mazira voga Intwari zira hinda Abana ni musimoke
Hejuru, hejuru
Tishimiru uzima Imana yaduhaye Abantu ni mufatanye
Mwese, mwese
Kugira duteri mbere Mbere chane
Wajibu utaramana basaza Twagiye kumvi, kurumviza Na urabyumva nibyiza Nyumviriza neza, bita gusinziza Mkogo munyika, kubyira Aranteze imboni imboni Maso, akambagarika njye gufisha ibindi se Ibindi n'umukobwa y'umuganza Busanza Menza ari nyaruziza Amahoro n'umutuzo nkaye umwana wishashe Ureba inkongoro y'amata Niteke gusabana mu bishongore dushigatiye ibibindi Watwengereye mu nzu Uko imyotsi yazamutse Ufite icupa mu gihe Kuko yawe kuko twaje hano ngo dufatanye kugira dukomezanye
Umva ingoma ziravuga Intwari zirahinda Abana ni musimoke
Hejuru, hejuru
Tishimiru uzima Imana yaduhaye Abantu ni mufatanye
Mwese, mwese
Kugira duteri mbere Mbere chane
Bose bagiye Nyabusa ntiwibabaze Ubaba ujirute imari rungu Ntawakumva se Amataji yeyere ni yasi Tureke kwifuza iby'abandi bafite kuko ntabwo tuba tuzi inzira banyuramo Uretse dusenga Imana ubwenge kugira tube nkabo Wimbabaza ibabaje ni byinshi Ariko ibyanjye nabisizi wanjye Niba uzi ngo nk'ibyo kwiyemera Njye naje hano kwiyereka Kandi niba ushaka kunyemeza Akwereke yuko niyemera
Ingoma ziravuga Intwari zirahinda Abana ni musimoke
Hejuru, hejuru
Tishimiru uzima Imana yaduhaye Abantu ni mufatanye
Mwese, mwese
Kugira duteri mbere Mbere chane
Zumve, zimbuka Ivune Ntabwo ari njye wazanye umubabaro Simbuka Hejuru Simbuka Ntabwo ari njye wazanye umubabaro Amahoro n'umutuzo nkaye umwana wishashe Ureba inkongoro y'amata Niteke gusabana mu bishongore dushigatiye ibibindi Abatwegereye mu nzu imyotsi yazamutse Ufite icupa mu kirere Kuko yawe imyotsi yazamutse Ufite icupa mu kirere Imzuho nazo murenze Se ingoma umva 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 ingoma ngoma Se
umva ingoma ziravuga Intwari zirahinda Abana ni musimoke
Hejuru, hejuru
Tishimiru uzima Imana yaduhaye Abantu ni mufatanye
Mwese, mwese
Kugira duteri mbere Mbere chane
African kid music
El Records